uKristu uyaphila. Icandelo lesithandathu. Umfanekiso wamashumi asixhenxe anethoba ukuya kwamashumi alithoba anantandathu. Ukutyholwa kukaYesu nokugwetywa kwakhe engenatyala. Intshayelelo. Ngoku siza kuva ngokungafunwa kukaYesu Kristu ngabantu eze kuhlala phakathi kwabo, kuba bengakufuni oko akufundisayo nemimangaliso ayenzayo. Iinkokheli zabantu baloo maxesha zibafunzile abantu ukuba zingamfuni uYesu, zikuxhase ukuba makabulawe. Ngakumbi ibiziinkokheli kwezonqulo ebezifuna ukuba uYesu afe. Ke yena uYesu uqhubele phambili ukubafundisa abantu nokwenza imimangaliso. Omnye kule mimangaliso wawenza kuloMartha noMaria. Ngoku khangela umfanekiso wamashumi asixhenxe anethoba. Umfanekiso wamashumi asixhenxe anethoba. Lo ngumfanekiso wento engummangaliso omkhulu ethe yenzeka. Makube usabakhumbula abahlobo bakaYesu, uMartha noMaria. Ke bona babenomnakwabo uLazaro othe wagula. UYesu wayengekho kubo ngelo xesha, kwathi engekafiki uLazaro wasweleka. Amawabo amsongela uLazaro emaqhiyeni, amfihla emqolombeni, kuba kwakuyindlela ababengcwaba ngayo mandulo kwelozwe. Ke bavale umqolomba ngelitye elikhulu. UYesu ufike iintsuku ezine emva koko. UMartha noMaria bathi kuye, "Nkosi, ukuba ubukho ngengabhubhanga umnakwethu." Waza uYesu wathi, "Umnakwenu uya kubuya avuke." UYesu ebefuna bamthembe malunga nobu bomi, bamthembe namalunga nobomi bangasemva kokufa. Waza ke wathi, "Ndim uvuko, ndim ubomi. Lowo ukholwayo kum wodla ubomi nokuba ebefile. Wonke odla ubomi ekholwa kum soze afe naphakade." Ke baya engcwabeni likaLazaro, waza wathi uYesu, "Lisuseni ilitye." Waza uYesu wakhangela phezulu wathi, "Bawo, ndiyakubulela kuba undiva. Mna bendisazi ukuba uhlala undiva, kambe ke nditsho ngenxa yale ndimbane yabantu iqhontelene apha, khona ukuze ikholwe ukuba ndithunywe nguwe." Akuba etshilo, wadanduluka wathi, "Lazaro, phuma engcwabeni." Waphuma kwangoko uLazaro. Waza uYesu wathi, "Mkhululeni amaqhiya okungcwatywa, nimyeke agoduke." UYesu uvuse uLazaro ekufeni. Ke into eninzi yabantu yakholwa nguYesu, kodwa zona inkokheli kwezonqulo zimthiye ngakumbi, zabhunga amacebo okumbulala. UYesu wayekwazi oku, waza wakuyeka ukujikeleza ekuhleni. Uye ngasentlango, wahlala khona apho enabafundi bakhe. Ukuba umntu uyakholwa nguYesu aze amlandele, wothi lo mntu akuba efile, ahlale kunye noThixo ngonaphakade. Ebethetha loo nto uYesu xa wayesithi, "Ndim uvuko, ndim ubomi. Lowo ukholwayo kum wodla ubomi nokuba ebefile."